Thank you. It's about half past three, and the house is getting full. Every second we are chatting, and I think it's time now we get into the church service. No, international church service. We normally have two services every week. International service on Saturday, where Brother Ken is a speaker every Saturday. And now it's not something that we even plead to the people in Malawi to come. It is said, it is established, it is in the hearts of everybody. We don't need to invite people to come. They just come because they know that it's a time for the church service, which the speaker is our brother Ken. We have the women, we have the men right here in the house. And I know there are many people online. And as Brother Ken was talking about the two beggars sharing or inviting each other where to get bread, there's no better beggar there. All of them are beggars. So it just reminds me this afternoon, John chapter 6, verse 33. The Gospel of John chapter 3 verse 33, Bible says, "For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world." For the bread of God. And that's very, very interesting, because I know bread. We like bread in Malawi. There are several shops in Malawi. Not all shops, but we have a few good shops who manufacture good bread. In Malawi, there are a few of them. Shoprite is one of them. But in this verse, I find it very interesting. When the bread we are talking about itself is on the table, and the bread itself is talking, the bread itself, it's inviting people to come and eat it. Said, for the bread, not just the bread, for the bread of God. So we have come on the table, and there is the bread of God. It's ready. It's on the table right now. It's the bread that comes down from heaven, and that's Jesus Christ himself. That's John chapter 6. Those who are searching scriptures, my brothers and sisters, 6:33. For the bread of God is he. And it's talking about Jesus Christ. He is the bread of God who comes down from heaven, and this bread gives life. We have, just as Brother Ken was saying, that when the two hungry men in Malawi, to be hungry, to be a beggar, it's not a strange thing. We have most of these people in all the corners and all the streets of our city, and we know he's a beggar, and we sympathize with them. But if these two beggars, all of them, they meet together and say, "Brother, there is a bread elsewhere. Can we go there and eat that bread?" All of them, they go and eat that bread. And once, when they eat, it's like they ate maybe 2 months ago. They don't share in good portions. I mean, another beggar gets bigger. If another beggar is slow to catch up, maybe you find the other beggar takes it off. So they scramble, because all of them, they are hungry. We have come before the table of the mighty and living and loving God for the bread of life, which is Jesus Christ, the bread who comes from heaven, the bread that gives life. It's the bread who himself describes in verse 35, "I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst." If you read this chapter throughout, I've been reading this week, this chapter, you find that even as Jesus Christ was trying to describe chapter 6 and what it means to be him being a living bread, what so and so on and so on, we find that the message was not pleasing to those who were hearing it. It was discouraging. So I came to the point when I met another pastor who said, "You know, when you are preaching, you must make sure that you have a message
which entertains the people. People must love you as you are preaching, must make sure that you put in the message things which make people happy. Don't preach like you are condemning them. I told him, it's not how the Lord taught his people. It's not how the Lord teaches me the gospel. When we are reading the scriptures, when we are studying the scriptures, the word of God is not there to entertain people. And the preaching of the gospel, if it is the gospel of the Bible, it is not the gospel that entertains people. It's the gospel that talks the truth about God and the truth about us. And at the end of the day, we must expect a few people being offended. And that's how you see at the end of this chapter, Bible says many people left Jesus. They were no longer his disciples. Few were left with him. And Jesus even gave another chance to these people. You also going to leave and say, where can we go? So until we come to see who are left, little people who are left in the kingdom of God, those who are Christ, they will never be discouraged with his word. They will always be happy even when Jesus Christ is speaking whatsoever. So we've come and met again this Saturday. It's the first day of August 2015. We have this church service from Lilongwe this week. Remember, next week, by God's grace, we'll be live from Mtukwa, as we have been praying for. So it will be in Mtukwa, same time with many brothers from Mozambique. I understand this morning Brother Peter was calling me that yesterday he was in Mozambique trying to organize those people from Mozambique to arrange the program of how they would travel to Mtukwa. So he informed me that the trip was good and great. So we will meet brothers from Mozambique, we'll meet brothers from Mtukwa, brothers from Mkonga, and even brothers from here. We had a phone call from Blanta, someone wanted to come. He says he might be traveling, but depending on the other logistics there. So it's going to be another weekend next week. But a program such as this one will be finding us live from Mtukwa. And we thank God for what he has purposed for the trip which we have next week. And God bless you. You are welcome. There is a song we want to sing from all the time we used to sing this song as we open the service. It's number 29. Number 29. I just fell in love with the song. You know, I used to hear this song many days ago in the religion, but I did not know what this song meant. Kondo yata, imfa ya gonja, yesu wa moyo, anaibosa. Okay, who is familiar with this song? Kondo yata, imfa ya gonja, the bar is over. Mm-hmm. Anyone familiar?
Samba oiba osena oja Alleluia 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 Alleluia.
Yeah, that's the way we sing it. So we can go and you can start from there, brother.
Atamasi
Atamasi
as we are for the bread. And as John says, the bread that comes from above is he who comes. That's Jesus Christ. You are the bread. You are that who satisfies us. You are the blood which we need to drink. You are everything to us. When you speak, we don't need somebody to speak further. When you say yes, it's done to us. We need your word, Father Lord, right now. We look forward to your presence and to hear what you have taken for us. And Father, at the same time, we pray for our dear brother, whom you have assigned this great responsibility of sharing this great bread with us, Brother Ken, that as you inspire his mind and thoughts, may the Spirit of the living mighty God continue to give him insights of all the truth, that as he teaches the word, the Spirit of God will give approval to the word, and that it will transfer the same to those listening, not only us, but even those who are listening online. Father, we pray right now that those who are listening in this house, and even myself, Father Lord, as I will be laboring in translating what you will be saying, Father, I pray that you guide my mind, that I try to pick what he says and speak the same to those who are relying on me as I interpret. It's only the Spirit of God that I rely upon to carry on this task. It's not a sin. It's a very hard one. May you help me with my weaknesses in the flesh. We'll get encouragement from your power. It's in the name of Jesus Christ that I pray and ask. Amen.
Amen.
Brother Cain, I love you. May God bless you.
Thank you. Well, let's take our Bibles and look in Acts chapter 3 once again, and verses 22 down to verse 26 is my text. And I want to speak with you about Christ as God's prophet. From verse 22 down to verse 26.
Verse 26. Tiyanga na mau, ndipo chimeti chipeze mbele mbundi kuti mbuye watu Yesu Kristu ya mene ali neneri watu. Verse 22. Mose tu adati kwa mbuye mulungu. Adzaku kitsira inu mneneri mwabare anu ngati ine. Mbuza mvere iye mzintu ziri zonse akula mkulani na anu. Ndipo kudzali kuti wa moyo aliyense samvera mneneri ameneyu. Ata sakazidwa onse mwa wantu. Koma angakhale aneneri onse kuyambira Samuel ndi akumutsatira onse amene analankhula analekira za masiku awa. Inu ndinu ana aneneriwo. Ana apangano Mulungu adapangana ndi makolo anu ndi kunena kwa Abraham. Ndipo mumbewu yako mafuko onse a dziko adzadalitsidwa kuyambira ndi inu. Mulungu ataukitsa mwana wache adamtuma kukudalitsani inu ndi kukubwezani yense kuzoyipa zache.
Now we've been seeing throughout this book of Acts how Christ is the message of the apostles.
Takhala tikuona kuyambira mmene buku limene la machitidwe taliyambira mmene ambuye wathu Yesu Kristu iye mwini wakhalira uthenga wa atumwi umene analana ulalikira.
As a man, Jesus is his name. That's what it says in Matthew 1:21. The Lord told Joseph, "Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin." That's what Jesus means. God saves, the salvation of God.
Ngati munthu ambuye wathu Yesu Kristu dzina lake ndi Yesu. Chifamonga tidalerengera ku buku la Mateyu chapter 1 verse 21 pamene adalankhula kuona kuti udzamutchula dzina lake Yesu pakuti iye adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Ndiye kuti dzina lote Yesulo tanthauzo lake iyeyo monga munthu limatanthauza kuti ndiye wopulumutsa.
But when you speak of him as Lord, the Lord Jesus, and then you put Christ, Those are titles, Lord and Christ. Those are his titles.
Kuma pamene tikadzina la kuti Ambuye kapena kuti Kristu. Maina amene wawa tikachotsapo Yesu uja. Pamakhala Ambuye kapena kuti Kristu. Amene wa ndi maudindo kapena kuti title amene Yesu lo ali nawo. Yesu ndi dzina monga munthu wodza pulumutsa wanthu. Ndi dzina lake ndi Yesu. Koma mataito ake anshito imene iyeyo akudzayikwaniritsa mataito ake ndi Kristu komanso kuti Lord.
It's like we see here in Acts. It's like we see here in Acts 3 and verse 18. It says that Christ should suffer. That's his title. This one whose title is the Christ should suffer.
Monga tikuonera mu verse 18 kuna kuti koma zimene Mulungu analalikira mukamwa mwa aneneri wonse kuti adzamva kuwawa Kristu. Pamene popo akulankhula za title yake kuti monga Kristu ngati title yake iyeyo ngati wodzozedwa adzamva zowawa. Ndiye pa verse 18 ipa mawu kuti Kristu ndi title yake ya Ambuye Yesu Kristu.
Again, down in verse 20, it says, and he shall send Jesus, that's his name, but then Christ, that's his title. Actually, the title Christ is the Greek translation of the Hebrew Messiah. When it speaks of the Messiah in Scripture, that's this word, Christ. So for Peter to be preaching to these Jews of Jesus Christ, that in and of itself was a shock to them, because as unbelieving Jews, they had crucified Jesus for declaring to be the Christ. They thought they were rid of him, and now Peter's standing declaring, no, that same Jesus that you by wicked hands have taken and crucified, God has exalted. He is the Christ. He is the anointed one of God.
Je dzina limene ndi Yesu kapena kuti Mesia tikangana ku Greek ndi tanthauzo limene likuchokera ku mawu a Chihebrew wouti Mesia. Ndiye pamene Petro amalalikira kuna kuti Kristu Yesu amene inu mudamtenga ndi kumupachika. Ndiye kuti Petro akulalikira ku anthu amene adala Yuda wosakhulupira Yesu ameneyo. Ndiye kuti panthawi imene iyi chinali ngati chiweruzo kwa iwo chowatsutsa kwambiri pozazindikiritsa kuti iwowo anapachika Mesiya amene adaneneperatu kuti ndiye adzakhale pulumutsi. Ndiye pakumupachika iwo chinakhala ngati chiweruzo chowadzudzula chifukwa cha uchimo wawo, chifukwa samadziwa kwa iwowo kuna kuti amene adapachikidwayo adali Mesiya kuchokera ku mawu a Chigiriki oti Kristu.
So for a Jew, an unconverted Jew, just combining those two names, Jesus, the name, with the title Christ, was an offense.
Tsono kwa Ayuda wosakhulupirira pophatikiza mayina awiri wosewa amatanthauza kuti Yesu ngati dzina lake amene ali mpulumutsi, Kristu ngati title yake amene ali Mesiya. Unakhala ngati munthu Petro ameneyo akulalikira chinthu chokhumudutsa kwambiri kwa iwo Ayuda wosakhulupirira.
They were looking for the Messiah, but not this one. You see, and even today, if you go to Israel, they're still looking for the Messiah to come, but they're not. If you were to tell them, well, Jesus of Nazareth is that Messiah, if they could, they'd stone you for blasphemy. That's how strong that term is. So for Peter to be standing here, he's not just saying Christ, but when he says the Lord Jesus Christ, He's speaking of this one that they detested and rejected, the cornerstone of God. And Peter's saying that one is the Christ of God. He is the prophet of God.
Akugenda ni miyala chifukwa iwo mpaka na lero Mesia sana fige ndiye kuti pamene amani na kuti mudapachika Yesu Kristu pamaina osewa kuti Yesu Kristu amene mudapachika pamtanda munamupa kumakhalanga ni mwana wa ukulu chifukwa iwo yes Mesia amene akumuyembekezera si Yesu uyu amene tikukhulumira pano iwo akuyembekezera kuti adzabwera tsiku lake Mesia amene adzakhale mpulumutsi kwa iwo koma uyu sadamkhulumirire chifukwa chake pofuna kuti iwo Bomba Yesu Kristu auna kuti ndi Mesia umakhanga na amene ndi mawamwano amene adampangitsa kuti wa mseptima namutenga kumupa chika pamtanda ndikumanana kuti inuyo muchitira mwano Mulungu chifa Mesia sabe nayo Mesia adzabwera ende anakhala kudikira Mesia mpaka nalero kudikira be Mesia ameneyo amene adzabwere kwa iwo kuti adzamukhulumbirire.
It's much like in religious congregations today that call themselves Christian, they're looking for a Jesus. If you say even the name Jesus, they'll say amen. And they'll say he's coming again. He came, he died, he rose again, he's coming again. But when you begin to describe and define him in all his glory, as he's set forth here in scriptures, all of a sudden you'll find people just like the Jews of old getting upset. They'll say, well, we believe Jesus is coming again, but we don't believe in that Jesus that you're preaching. Well, how many different Jesuses are there? There were three different types of offices where those that entered into those particular functions were anointed. If you were a prophet, it was by anointing. If you were a priest, it was by anointing. And if you were a king, it was by anointing. You see, that word Christ sums up in one person, one man, all three offices. He was prophet, he was priest, and he was king. He was the anointed one of God.
Panali madera atatu amene amaloledwa pokhapokha pa munthu achite kudzozedwa ndiye kuti mwachitsanzo ngati munthu akhala mneneri amachita kudzozedwa ngati angakhale wansembe amachita kudzozedwa komanso ngati angakhale uchite mfumu king ngati angakhale mfumu achite kudzozedwa sungathe kuchita function makuti ndiwo amene vawa atatu wopanda kudzozedwa ako wokutengera ku maofesa amene wawa chotero dzina limene tikangoti Kristu limagwira kudzoza kumene kumalumikiza maofesa atatu onsewa koma mwa munthu mmodzi Yesu Kristu.
I find today that people have more respect for a man as far as a preacher is concerned than they do the Christ of Scripture. They prefer to believe the voice of a man. Because they'll say, well, he's anointed of God. No, the anointed one of God is Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. And they don't know him. They prefer to listen to a man and give respect to a man than they will the God man.
Amadzozedwa makuti zimene wawanda ambiri amakhala zochita kwambiri ndi chakumba munthu koma tikamakhula nkhani yodzoza alipo mmodzi amene ali wodzoza ndi wodzozedwa amene adadzozedwa kushilo ya kulamfula di mawu wake kumaso mene yali ndi Yesu Kristu amene ali mmalemba amene yodi amene ali wodzozedwa koma na anthu amene ali madziko la pansi simunganene kuti kumene kukondi kudzozedwa kumene kudzoza kuli pambwe Yesu.
People today like to run around in religion talking about having an anointing of the Lord, being anointed of the Lord. I'll tell you what, if any of us is anointed, it is because of who we are in Christ, the anointed one. You see, Aaron, the high priest, set apart, had the names of the 12 tribes of Israel on his breastplate. And if there was any blessing of God, it wasn't for their sake, it wasn't because of them, it was because of the high priest that God had anointed. And that's the way it is in Christ. We have no standing before God other than that anointing that God the Father put upon his Son to be prophet, priest, and king.
Koma ndifuna ndikuze kuti ngati tili nako kudzoza kwena kulikonse kumene ife tili nako pano, tili nako mwa Khristu Yesu Ambuye wathu, osati pa ife tokha iyani. Koma mwa iyeyo Yesu Khristuyo ndi mmene muli kudzoza kwathu kwa ife. Kotero kuti ngakhale ansembe amene analipo, sadali ndi kudzoza kwawo, kudzoza kumene kudalipo, kudali kudzoza kumene kukachokera kwa Mulungu. Kaya ndi Aloni wonkha ansembe, kaya ndi ansembe ena onse amene adali pa nthawi yawo, adalimo monga mwa kudzoza kwawo kwa Mulungu. Ndiyesi tingathe kufuna kudzoza kwina kumene kuli kunja kwa Khristu Yesu kuti kukhala pa ifeyo kwatula kudzoza kumene kungapezeke mwa ife mwa Khristu Yesu yekhayo basi.
People today confuse anointing with just fleshly emotion. If they get a preacher up front and he's got somewhat of a influence in how he speaks and people get moved emotionally, and he raises his voice and moves around and gets people crying and all this. They say, man, the Lord anointed him today. But this anointing isn't anything to do with the flesh or emotion. When they consecrated, that's what the word means, to set apart a prophet in the Old Testament, to set apart a priest or a king. It was God's divine authority upon that man, so long as he lived, to carry out that function. But it was to the glory and honor of God, whether men believed or not.
Wogwera kwambiri kapena kuti ndiye anthu kwaona mathakuna kuti eh koma lero ndiye amapanga zimenezi kodwa nadzozedwa mwina kupeza kuti anthu mauwa aja amagwa amalira mmene mucha zonse zimene chaza amazitengera kapena kuti ndikudzoza kumene kunali pa munthu amene amalankhulayo ndi amasokonezeka pakati pa mau oti kudzoza ndi kutengeka chifukwa nthawi zambiri kutengeka kumene munthu wa kuchita pakati pa nthawi imene akulalikira amakusokoneza anthu kuna kuti ndiye kunali kudzoza kumeneko usadziwa kuti kunali kungokhala ngati munthu chanangotengeka nazo zinthu zija ndiye zimakhala ngati kutengeka ndiye kudzoza koma kudzoza ndi ulamuliro mawu akuti kudzoza ndi kupatsidwa mphamvu ndi ulamuliro wakuchita chinthu ndi mphamvu ndi ulamuliro wakuchita chinthu chichi chakumakhazikika monga Mulungu adachitira mu nthawi ya kudzoza kwa mneneri yake.
This is one of the beauties of Scripture when God opens your eyes to see that all of Scripture pertains to Christ, the Anointed One. And even here in Peter's message, without necessarily specifically speaking of the function, yet we see in his message how he's setting Christ forth as God's prophet, God's priest, and God's king.
Uhu ndiye kudzoza kumene kumakhala mawu a Mulungu kumene kudaonekera pakati pa Petro amene amalalikira. Petro momwe amalalikira ndithu kufunika kwake kwakuti pamene ifenso tikhala woti uthenga wabwino waunikidwa, Mulungu wationetsa mmene tingapezere uthenga umene uli mmalemba, pamakhala kusiyana kukulu pakati pa mmene timaonera chipembedzo ndi kunja kwa chipembedzo lero. Mene ti kutenga wabwino mene maswa tada wano tenga wabwino ndikuona Yesu Kristu amene ali mmalemba zimathandiza kudziwa una kuti mmene Petro amalalikira amaona kudzoza kumene kudali pa moyo wa Mbuye Yesu Kristu monga mmeneri kudzoza kumene kudali pa moyo wa Mbuye Yesu Kristu monga wansembe kudzoza kumene kudali pa moyo wa Mbuye Yesu Kristu monga mfumu ndiye kuti Yesu amene ali mmalemba amakhala akulalikidwa monga mmene alili kudapatsidwira ndi kuonetsedwera kwa munthu amene akulalikira kusiyana ndi mmene munthu umamuona Yesu yemweyo maso ako asanatseguke monga malembo omwe amene timawerengera Efeso maso ako asanatseguke palibe chichonse chokhudzana kuthengo mene tulankhula pano chimene tidachionako.
So here truly is the test of a man's message. How do we know he's sent of God? Well, he's going to preach Christ. And preaching Christ, we preach him as God's prophet, we preach him as God's priest, and we preach him as God's king. You cannot separate those offices. That's who the Lord Jesus Christ is.
So now, the moment we kulalikira Yesu kumakhalira, tumamlalikira bwanji Yesu Kristu. Umamlalikira Yesu Kristu monga mneneri. Umamlalikira Yesu Kristu monga wansembe. Umamulalikira Yesu Kristu monga mfumu. Zonsezi izi zili mwa Kristu Yesu yemweyo. Pamene mukulalikira za Yesu Kristu, umamulalikira mzigawo zonse zitatu zimenezi, chifukwa ndi mmene malemba ali monga wodzozedwa.
And that's really what this text is about here in verses 20 through to 26. It's speaking of Christ as God's prophet, the anointed one.
Ndimamene mabesa amene akufotokozera kuyambira verse 22 kufika verse 26 pamene akulankhula za Yesu Kristu monga mneneri wa Mulungu wodzozedwa wake.
And you notice the contrast between prophet and prophets in plural in our text.
Muone kusenga kwake kumene kulipo pakati pa aneneri ndi mneneri. Aneneri ambiri, mneneri mmodzi, kuchokera mmalemba amene tikuwerenga pano.
Notice verse 22. For Moses truly said unto the fathers, a prophet, singular, shall the Lord your God raise up unto you of your brethren. And then down in verse 23 again, which will not hear that prophet. So, singular. There were many prophets, as you see in verse 24, yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Verse 25 again, ye are the children of the prophets, plural, but these were just but spokesmen of the prophet of God.
Prophet. Wow. So no, verse 22, alukambaza mneneri, usata habili kapina anambu yae, mmozi. Verse 23, mneneri so, mmozi. Kuma verse 24, kuma angakare aneneri, yesu vano vene pabwira ambili, okay? Aneneri ambili. Angakare aneneri onse, kuyambira Samuel, ndia kutakila onse, amena adalankula zama siku amene wawa. Ndipo mukayanga na mama na kulendo zokuti aneneri vena wosewa adali ngati wolankhulira mneneri. Amen. Amene alankhule mawu okhudzana ndi kubwera kwa mneneri. Ndiye pali gulu la aneneri ambiri amene akulankhula za mneneri mmodzi.
You see, even verse 21, he speaks of prophets, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. But all of those prophets, that's the word prophet means to be a spokesman for God. All of them had but one prophecy, and that had to do with this one prophet of God who was to come. And Moses said, hear him.
Kufikira ndaye yakukonza zonse zinthu zonse zimene Mulungu adalankhula za izi mkamwa mwa aneneri ambiri.
kuti aneneri wonse amene alipo ndi amene adakhalapo ndi aneneri amene chikonzero adakhavuka ndangati amenewo foma woti mneneri ndi maspokesman ndi aneneri kumamva kunoko amati the spokesperson of the government the spokesperson of Eskom mneneri bungwe lilonse limakhala ndi spokesman so mneneri aneneri amene alipo ndi ma spokesman koma wonsewo pamodzi amanenera za mneneri mmodzi amene thambo lakumwamba liyenera kumulandira ndipo amanenera za mneneri amene Khristu Yesu.
There are many religions of the world that will give respect to Jesus of Nazareth as being a prophet. Even the Muslim religion, if you read in the Quran, they recognize Jesus as a prophet. But if you ever listen to the declaration of a Muslim, he is saying that there is one God and Muhammad is his prophet. That's where these religions go wrong. Christ is not just a prophet, he is the prophet of God.
Bazipembedzo za anthu ambiri amakamba za Yesu Khristu kumamnena ngati mmodzi mwa gulu la aneneri kapena ngati mmodzi wa aneneri awo mwachitsanzo chipembedzo cha Islam kuchipembedzo cha Islam amanena kuti Mulungu mmodzi ndi mneneri wake ndi Muhammad ndiye Yesu Khristu amati ndi mmodzi mwa ndani mwa aneneri mukhoza kuona kuti ku Islam ambuye Yesu Khristu ndi wamng'ono chifukwa amamuyika mgulu la aneneri pamenewo amanena Muhammaduyo kuti ndani ndi mneneri ndipo Mulungu alipo mmodzi ndipo mneneri wake Yesu alipo mmodzi ndiye Muhammadi ndiye ndi mmene kuzipembedzo za mtundu umenewu amalakwitsira zinthu pakumvetsetsa kwawo samamtenga ambuye Yesu Khristu monga mmene Bible limamulankhulira ndi mmene ife tikumuonera pano ayi amamutenga ambuye Yesu Khristu ngati mmodzi mwa aneneri amene adali ngati wokamba za mneneri wamkulu amene ali Yesu Khristu weniweniyo kusakhala zimene aneneri ambiri apa dziko lapansi amaganizirapo.
You have religious groups today, cults. Here they call them Jehovah's Witnesses. I hate that term because they're not, but that's the title they give themselves. And they'll go door to door and they'll speak with respect concerning Jesus. But if you pin them down and ask them, is Jesus God in the flesh? All of a sudden they become furious. They argue against it. They give respect to him as Jesus, but they don't give him the glory as God. Here Peter is quoting scripture as much as these believed in Moses. And he reminds them that even Moses said, there's another prophet like unto me that God would raise up. Hear him. You see, there's a difference between just giving Christ lip service and honoring him as God.
Pali zipembedzo zosiyana zimene zima yenda pa dziko lapansi. Chimodzi mwa icho ndi mboni za Yehova. Amatero anthu ake odzina la mtani ndi mboni za Yehova. Koma dzinali ndilongodzipatsa okha si mboni za Yehova wakonani. Mukamacheza nawo amayenda khomo ndi khomo. Ndipo akamafika pa nyumba amapereka ulemu kwa Yesu. Koma no mukapanikiza kwambiri kwafunsa kuti Yesu Khristuyo ndi Mulungu amene ali mwana wa Mulungu kuthupi akuza no abakwende ayi msafika pamenepo ya amakwiya kwambiri chifukwa chakuti iwowo amati Yesu Khristu ndi mmodzi mwa aneneri ena amene adakhalapo chabe basi sakhala kuti ndi Mulungu yaye ndi amamukana koma mmene iwowo akamapita amankhandi kumanya kuti ndi mbani za Yehova koma mukayang'ana kuno Roma kupeza kuna kuti ulemu wawo umene iwo amaukhala ngawo umakhala wachinyengo koma mmene mawu a Mulungu akulankhulira za Yesu Khristu ndi mmene Bible ikufotokozera za iye ali ndi malo ake amene ali ndi ulemu osati ulemu wokha ya mawu ati respect ndi ulemu koma mawu oti ona ndiye kuti ndi ulemunso kuno kwachizewa konsewo komano ona ndi respect ulemu wake ndi ona ndi wosiyana umapatsa respect aliyense koma you give you honor very special people right? Respect for everyone. Honor for special people. Kuma wosewa ubo maswa ni marisha ni uremu. Ndiye kuma uremu, kwa tima angu usi nisa, mene udu usipele kera. Mgani kuta kabu kwa kwa elio chama ni, respect it. Anduna, respect it. Kuma kwa jutuba kwa president, kuma. Ndiyoona sobano kwa 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 kwa. So I think we understand the difference between respect and honor.
Very good. Before it pleased God to reveal Christ in me, I had a respect for Jesus. And I find that in many congregations that call themselves Christian, if you went in and said you're there in Jesus' name, they'd all be saying, Amen. But when you begin to declare him in all his glory, just as Peter here, not only as the prophet of God, but the priest of God, the king of God, and truly declare him how he declared himself, that he is the way, the truth, and the life. And he says, no man comes to the Father but by him. That doesn't mean by him plus you're accepting him. It means by him. That means he is the one who authorizes who it is that will approach the Father and who won't. He's the one that has determined who it is he has saved and who he hasn't. But people, see, they have a respect for his name, but they believe that he opens the door because they do something or they honor him. No, he opens the door to those that he has authorized to the glory of his Father. That's it.
Asana kuhuruze mauso wanga kutuli muone, ni mampata ulemu, respect. Mampata ulemu, Yesu wamineyo. Kwa wamachula bina pali bose la yende la wakaripa cheichi, wamani litu, Yesu wamatiza mzibu langu. Amen. Makala yote. Kumano, wamine, maaswa anda ona Yesu Kristu wambalemba uya, mina ene gila ona. Kwa sangoti, respect jabe ya. Kwa yamba kufono kuzira za Yesu wamineyo. Kulembeza kutu kule mumene, una umoneka kutu mapata Yesu uja. Una liwosa mwenele ngosa wanira. Chifayo da kuti, pame negira kukala kusiana pakatipa umuzi wa Yesu Kristu, amine ali mneneri. Umuzi wa Yesu Kristu, amine ali mneneri wazo zedu ayo. Amine ali wansembe wazo zedu ayo. Amine ali mfumu wazo zedu ayo. Makao onse anama amine wa wame, amine iye ali, wakutosa pake, wapatiswa ni iye. Kumine adziwika nako, mwonga wazozi na wamuru. Kumene gila kumveka kwino, nikutiwika kwino, nikufono kwa zelo kwino. Kwa hiyo amine mulungu, ana umuza. Amine, Yesu Kristo amine yuyu, amine sama kumuza mwuzipona ni mwuzipona, amine kufono kwa mwuzipwe. Garantaji mwepetama kanize. Kumandi Yesu Kristo amine ama kumuza mwuzipwe, amine iye Yesu yu, akufono kwa mwuzipwe. Ndipo Yesu Kristo amene yule amene amati ine ndine moyo, amene ine ndine njira, komo, ndichoona. Iyeyo ndi njira, imweyo ndi komo, imweyo ndi njani, ndichoona. Ndipo palibe munthu akhoza kudza kwa Atate, ngati sadzera mwandani mwa iye. Sakunena kuti ine ndine njira, kuphatiza kwa luso lako kapena kuti mapemphero ako, kapena kulapa kwako, kapena kuti mapemphero ako. Koma iyeyo ndi njira, kwa iye amene afuna kuti adutse pa njirayo. Monga mena funina. Mwasa tengila mfuno, kaya hata funa, kaya saku funa, kumamonga kaya hata funina, kutuko funa, kutuko mwusa, ampuno mwusa.
When you see a group of people all excited and dancing and clapping and singing in Jesus' name and all of that, and you have an opportunity to stand up and preach, all of a sudden things get quiet. People get unsettled because this is not the Jesus that they've been taught. This is not God's anointed one. And suddenly now there's consternation and people get upset.
Mukapezawa anga kuyimba kusangalala ndikuma rutira kubia inditu pano pali za Yesu. Kuma pakangu fira vanhu amena funa kalalikira za uthenga wabwino wa Yesu muti ano pali quiet. Maribeso munthu amena alankhule pakhala munthu kuti Yesu amene zimamufinira pano inde amena kumulandikira vayuda pena ndikwina. Pamakhala china chake chime chimada kuitsa.
Just like here, we're slowly making our way there, but chapter 4, Peter hardly finished speaking, when the people, the priests, the captains, the religious people, the Sadducees, says being grieved, that's angered, that they taught the people and preached through Jesus, what? The resurrection from the dead. It was not possible that this Jesus should the grave should hold him. Our sin could not hold him there. He so satisfied the God the Father that God raised him from the dead. And it says they laid hands on them and put them in hold. They preferred to arrest Peter and John than to allow them to continue to preach a Jesus that was exalted and that was God's anointed. If he just stood up and said, Jesus whom you crucified, they wouldn't have had a problem. But it's the fact that he exalted him as prophet, priest, and king that now all of a sudden they were angry.
Wapeza uyuyu Petro analalikira za kuwa kwa kufa. Kuwa kwa kufa ndiye kudankana nimwapenge sa kwambira sadu kuti pan Josa teka kunana za Yesu Kristo amene iwe ndikuwa pasure kuti kusokuka kwa kufa ndiye kutanga ndi wani Yesu yo iwowo si amene wamamuyembekezera kumaso adauka mosa kugizana zifuno zawo kumaso kuti wakhuda iye adzakoso kwa kufa ndiye snapshot sa mtima kuona kuti anafika pa malo kuona kuti anthu amene adagwira manja ndikuwatsekera kuti asalafune za Yesu Kristo amene ali ambuye, amene anthu amkhulupira iye adzoke kwa akufa, amene ali mpulumutsi, asalafune za Yesu amene anasankha kuwatsekera mndende mmalo moti awasiya alalikire uthenga wabwino.
But here's the blessed truth as well, as you see in verse 4, where God has purposed to save, no man can hinder, because it says, how be it? Many of them which heard the word believed. That's not just hearing with a physical ear. They all heard with a physical ear. But here is the Spirit of God hearing the word, causing them to hear the word. When scriptures speak of Christ as the prophet of God, the word prophet means spokesman. When he speaks, God has spoken. And this is what they heard, the word of God. They heard Christ and believed, and it says the number of men was about 5,000. Imagine that. They laid hold on them to stop them, but the Lord is going to have everyone for whom he has anointed that son to redeem. Every one of them.
Zichinge uthenga wabwino ndipo anthu asalembenuka asakhulupirire asamvere koma kukafika verse 4 akunati koma ambiri a iwo amene adamva sakunena kuti anthu amene adangomva ndi makutu a ujeni akhutu ya koma iwo amene adamva ndi makutu a mzimu amene Mulungu adawakonza kuti amve zimene zidalankhulidwa ngakhale panali chipolowe amene Mulungu adawasankha kuna kuti akamvere ndi kukhulupirira amene ajawo anakhulupirira ndipo anapulumutsidwa. Kulibeka anthu kazithuza tina motani, kulibeka anthu kazithuzopsa motani, koma Mulungu salephera kupulumutsa amene afuna kupulumutse. Mulungu saganika kupulumutsa anthu amene afuna kupulumutsa chifukwa iyeyo, pamene omalalikira uthenga umenewu mkati mwa chipololo ngati chimene chichi, iwo anthu amene adakhulupirirawo adamvabe mpulumutsi wawo akulankhula za iwo mpaka adakhulupirira ndi kupulumutsidwa. Chiwerengero cha anthu ndi kukwera nthawi imeneyo. Pamene ena adachiona kuti nkofunika kwa amanga ndi kuwatsekera mprison.
I think sometimes when we read the scriptures here and Peter's message, we think of him as an orator, but he wasn't. He was a fisherman. In fact, that's what astounded these others, religious people, when they heard him. They said, these are unlearned men. How is it, as we get into the book of Acts, that they've turned the whole world upside down? Well, it's not their oratory. It's not their ability to speak, it's their subject. And God blesses the subject. He blesses the message of Christ to the hearing of everyone that he's purposed to save, and therein we rest.
That's a comfort. kupeza kuti akulalikira muzofunda ngati zimenezi koma anthu olembenuka akutaninso akulembenuka kumana kuti chimapangisa ndichani Petro sudani ali munthu ophunzira iyani mwa mulungu akutisimikizira mbesina momwe makutuza kuti adali mbuli osadziwa koma sikuti ndikuphunzira kapena kusaphunzira kumene kumapanga anthu kumva mwa mulungu ndikupulumutsidwa chimene chimapanga anthu mwa mulungu kuti achambe ndikupulumutsidwa ndi chimene mukulalikiracho the subject mukulalikira chiyani chimene mukulalikira chimene mukulalikiracho chimene chimapanga anthu kuti amve ndipo chimene chimalalikira chimene chimapanga anthu kusapulumutsidwe ngati chimene mukulalikira ndi china simungendekezera anthu atembenuka mtima chifukwa mukulalikira chinthu china koma chimene mukulalikira pa Petro analalikira Yesu Khristu iye amene ali mneneri odzozedwa analalikira Yesu Khristu iye amene ali wansembe odzozedwa analalikira Yesu Khristu iye amene ali mfumu yodzozedwa ndipo ulaliki wake wonse kwa iwo oyenera kupulumutsidwa adawumva nakhulupirira ndi kupulumutsidwa.
When we read these words here, the reason why they're so precious is because they have to do with Christ. Brother Laxon, you mentioned he was timid about speaking. I'm sure Peter was. Imagine Peter standing here in front of this crowd. But why is it? Where did that boldness to speak come? It was the Spirit of God directing his words, and where the Spirit directs, the subject is always going to be the exalted Christ. Christ is prophet, priest, and king. That's where the power is. It's in the person of Christ, not in the vessel of clay. We're nothing but vessels of clay.
Yeah, yeah. Atakwanitsa bwanji Petro kumasulira bwino ndi kulalikira momveka bwino mwa mtundu umene umene tikuwerengera pano pokhala munthu amene anali munthu amene anali kuti zambiri sadali ngati mbusa ayi susadali kuchokera mchipembedzo Petro adali musodzi kumakamba apapo kuti anthu monga mbale Lakison amachita manyazi kuti afike kuti alankhule ndikumakhozogawana nawe umboni ndikulankhula naye mchimodzimodzi mwinanso Petro adali ndi mfuno ngati limene lili mbale Lakison Roma tsono mbele babo ndi ime ndiyambira pati kulakula. Ma amene ndikala nkule mwina ndila kuitsa chizungu. Mwina ndipanga motere motere. Zimene zimapangika. Koma nkhani sikuti ndibwera kuti mwana uli. Mwina ndikala nkula chocho ndila kuitsa kulankula. Kani ndi chimene ufuna lankulecho. Ngati subject ya nkhani yako imene mufuna mucheze ndi munthu uyo ali Khristu palibe mawu olakwika amene akhoza kupezeka kuti ungalankule. Chifukwa mkati mwakuzwa kulankula za Yesu Khristu mulibe kusaphunzira iyani.
That's what Paul wrote to the Corinthians there in 1 Corinthians 2, in verses 1 down to verse 5. He said, I came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. What's the testimony of God? It's concerning his son. He said, I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. But what does he say? I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but what? In the demonstration of the Spirit and of power. Why? That your faith should not stand in the wisdom of men, not even in the preacher preaching, but in the power of God. Who is the power of God? Who is the wisdom of God? It's Christ, the anointed one.
Christ.
That's how God speaks to the heart of his people. It's through Christ.
Nimene Paulo amalankhulira ku Korinto, muwana Korinto chapter 2 verse 2 kulekera verse 5, pakuti ndinatsimikiza mtima kuti ndisadziwe kanthu kamwe inu ine inu koma ndani Yesu Khristu ndi iye opachikidwa. Ndipo ine ndinakhala nanu mofoka ndi mmantha ndi monthunthumira mwambiri. Ndipo mawu anga ndi kulalikira kwanga sanakhala ndi mawu okopa anzeru koma mchionetsero cha mzimu ndi mphamvu. Chifake chani. Verse 5. Kuti chikhulupiriro chanu chisakhale mzeru ya wathu koma mwa mphamvu ya Mulungu. Kuti mmene amapita kumeneko Petro akuti adati ndi zofoka zonse zimene amachitaso mantha akamakhala ndilamfana nawo kwanji anthu amenewo speech yake mawu ake olankhula ndi iyeyo adalisoma achawoti amadzina naso nkhalisoma kupachani kodandimva mwakuti koma akuti chinthu chimodzi chimene iyeyo chidali pa moyo wake ndichakuti alalikire Yesu Khristu kumaikhaya wotani wopachikidwa kuti chikhulupiro cha wanthu amene adalavule nawo ndi kualalikira chisakhale pa munthu koma chikhale mu mphamvu ya mulungu mphamvu ya mulungu ndi chani Yesu Khristu mwana wa mulungu wamoyo imeneyo ndiyo mphamvu ya mulungu mmene chikhulupiro cha munthu aliyense amene Khristu adamufera chiyenekera umangiko apo ndi pa mphamvu ya Khristu Yesu
No matter where you turn in Scripture, whether Old Testament or New Testament, every one of God's prophets, plural, that spoke of the Anointed One, the prophet, the priest, the king. We see that in Hebrews chapter 1, in verses 1 through 3. I want you to read that. Hebrews 1, 1 through 3. Peter spoke of the prophets, but then they spoke of the prophet. Same thing the writer to the Hebrews declares here in verses 1 through 3, if you'll read that.
Verse 1, we're going to verse 3, Brother Lakeson.
Kare mulungu anayankhula ndi mamulo mwa aneneri manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana koma pakuthawa pache pa masiku ano anayankhula ndife ndi mwana amene anamuyika mlowa wolowa mnyumba wa zonse mwa iyenso analenga maiko ndi mwamba momwe ameneyo pokhala ali chinyezimiro cha ulemerero wache ndi chizindikiro chenicheni cha chikhalidwe chache nanyamula zonse ndi mawu amphamvu yache mmene adachita chiyeretso cha zoyipa anakhala pa dzanja la manja la ukulu mwamba atakhala
So you see the same here, prophets in verse 1, God at sundry times, diverse manners, different ways, spake in time past unto the fathers by the prophets. These were his spokesmen, but in these last days has spoken. See, that's what the word prophet means, to prophesy, isn't just foretelling the future. It is foretelling God's will and purpose. In these last days has spoken by, you notice his is an italic in the English here. It's just by the Son, whom he hath appointed. See, there's the anointing, the appointing heir of all things.
Kapena njira imene amatsala kuti ali njira zosiyana siyana aneneri zosiyana siyana tionana kale kuna kuti aneneri adali maujeni maspokesperson amulungu akafuna kulankhula koma verse 2 koma pakutha pache pa masiku ano analankhula ndi ife mauoni analankhula ndi ife kuna kulankhula ndi ifeyo ndi mwana wake kapena kuti mwamwana wake amene adamuyika muone kuti iye mulungu adayika ndi kumsankha mwanake uja kukhala wolowa mmalo wolowa mnyumba wa zonse zake za iyeyo mmene adalenga maiko amwamba ndi amadziko omwe apadziko lapansi.
Now wherever you see Christ set forth, even though the scriptures may not specifically use the words, yet you're going to see him set forth as the anointed of God, the appointed one of God, in these three offices, prophet, priest, and king. You can't separate them. And we have it right here in this scripture that you've just read.
Anamukonzekeretsatu ndi mmene mulungu adapangira nzoti adazipangiratu kale kuna kuti zikuchitika izi kuti mwana wake Yesu Khristu adapangidwe kale kukhala ichi
When verse 2 says, hath in these last days spoken unto us by his Son, he's sending him forth as God's prophet, spoken by. If God has any word to say to any sinner concerning himself, it will be by his Son. He is God's prophet. You see, John was saying that in his gospel, in John 1:1, in the beginning was what? The Word. The Word was with God, and the Word was God. Why is Christ called the Word? Well, he's God's prophet. If God has anything to reveal of himself to a sinner, it will be through this Word, the Word of Christ, the Word who is Christ. Now, when Moses said, as we're reading there in Acts 3, but actually quoting Deuteronomy 18, verse 15, when he said that the Lord would raise up another prophet from among the brethren, is the way he put it, like unto me. This is what's so astounding about the Lord Jesus, is that he was a man. As he walked on this earth, he was among men. God tabernacled among men. And yet, it took the Spirit of God to open their eyes to see that he was above men. He was the God-man. He was the prophet. And that's why Moses said, hear him. Hear him.
Pamene Mose amalankhula mayamene atikabwera kumachito chapter 3 kuja verse 22 akuti ndipo Mose adati mbuye Mulungu adzakuukitsani inu mneneri mwa abale anu. Pamenepo Mose amaona Yesu Khristu uja kamene amaona mneneri uchakakhalaso ngati munthuso maonekedwa iye amuoneka ngati mneneri munthu. Simangofunika kuti tingoona kuna kuti zidatengeranso Mulungu kuti mneneri amene amamutenga apa pakuti amuoneka ngati wachibale wa kuthupiyu amaposa mneneri wa anthu ndi Mulungu ndi Mulungu munthu amene amtsula kuti Godman, Roman God, Godman ndi Mulungu munthu kuti ngoposa munthu si mneneri wamba iye ndi mneneri Mulungu ndi amene amanenedwa apo koma iye pomuona adaona ngati mneneri wachimunthu mukaimba verse 22 Mose anati mbuye Mulungu adzakuukitsirani inu iyo mneneri mwa abale anu ukhala ngati iyeyo amuona kuti mneneri adzakhala wachingati monga ngatidani monga munthu mmene alire amuona mneneri wachimunthu mwa abale anu ngati ineyo simuona madzerekezera yekha Moses kuti adzakhala ngati ndani Mose ngati iye Mose mmene adalire ati mudzamvere iye mzinthu zilizonse ndiye kuti chimene samaona Mose apa ndiye kuti mneneri amene amanena apayo ndi mneneri Mulungu amene siwofananaso ndi Moseyo iya ndiwoposa ndani ndiwoposa Mose koma Moseyu pambana kwaikona kuti adanena kuti iwo onse wa amvere ndani adzamvere mneneri ameneyo chifukwa ngomuposa Moseyo.
You see, this is where we have to take our place in the dust, because men like to think that when they speak for God. And we have to even be careful. We're fallible. There's times when I've said some things and preached them and afterward gone back and realized I need to correct that. In fact, James says that, be not many teachers, for we shall receive the greater condemnation. But when Christ spoke, every word he said was the truth, because it was God speaking in him, through him, and to his people. You say, to hear the voice of Christ is to hear the voice of God. That gives me comfort, because if he's been pleased to reveal himself in me, then I can say of a surety, I know God, because Christ has spoken.
Pantai zina ina makala ukamaona Mungu amene adalankhula pa Moses. Ndipo naso kamakala kumangana mwina zambiri zimadala kufula kapena dala lingine kapena kuphunzitsa. Wewe pamazi yanga ndikuzimvetsetsa mwana kuti ndikana khaulu nalipotheka nkadabwera nokakonza zichadala lingine pa zina lingine bwino. Mawa jadala lingine pa chapo. Fundei chapa chapo siya. Kupeze kuti kudala kuitsa ndithu. Ndimene apa Moses akanakhala kuti alipo bwino lola kozo no ndidani nakuti kudzabwera mneneri adzakhala ngati ineyo. Muona hivi? Adzakhala ngati ineyo. Umathe kumafika pa umaona kumadzimvera chisoni kuti koma apa ndiye padala kuika. Sipaka ndikakonzere bwanji. Ndimome Ambuye amachipita pamene akukuonetsera ulemerero wake nkhani zonse. Umathe kuona kumbuyo kwakumwene kuchokera mdima kwambiri, mamisteke ambiri, zolakwika zambiri, zimabwezera mvula zambiri zolakwika. Machidwe ana ambiri wala kuika kumaso wake kumwana kutsoni kakakonze bwanji kwa zina uza kumbuyo. Ndimuna ndizeo sasa ndizikonza kutsoka kupita. Kumene boso na boso ukungola kuitsa so zina ndizina kula kuitsa. Kwa tafika ya kumkwena na kumbuyo kumwana kuponza kuitsa. Ukweza kusuna kwanza Yesu kwa kika so zina aso. Nimene jisomo jima karira kwa kwenye sa kulepera wako.
But here's the point that I want us by God's grace to see. And that is where God sets forth his son as the prophet. And where his preachers declare him as the prophet. It just doesn't stop there. He's the prophet and he's the priest. That's why you read here in Hebrews 1:3, this one being the brightness of his glory and upholding all things by the word. There it is. The word of his power. What? When he had by himself purged our sins. A message is never complete with regard to Christ, the anointed one, in just speaking of him as God's prophet. He's the prophet and he's the priest. That's why he came, to lay down his life. Christ could have walked this world speaking the truth concerning God and then ascended into heaven, and there would not have been salvation accomplished. It took him laying down his life that God might be just to justify
him. Timamba kuona kumawaverenga munga tingambere kukukula Hebrew lija. Mena kula mpulila. Amene yo verse 3. Wokala alichinyezi milo cha ule melero wache. Nijizi ndikilo jeni jeni cha chikaribwe chache. Nanya mula zonse ndi mawu ambu yache. Mena ade chita chiere tsoja zoiba. Anakala bazalera manja. Ababa. Ole mbabu kuli mene ila Hebrew. Angone ze kuna kuti. Mbabili kufono kwa zera jikula mpula za Yesu Kristo. Sisi mandeka kufikira mpana na zina kufono kwa zera kuino ule mirelo wage chinyezi. Chifa iyeyo Yesu Kristo sari mchape mwanga mungu ya. Ali chinyezi miro. Chinyezi miro ni kuwala kwake kumene mungu ali. Ni maonekebe ake amene mungu ali. Ni mhambu yake imene mungu ali. Mwakabokabo kufono kwa zera kuino ni kula liki wake wa Yesu Kristo uja. Unafika kwa tindika kuna kuli Yesu Kristo simu mfijabe yae. Koma iyeyo ndi maonekedwe eni amulungu mmene alili. Iyeyo ndi mneneri weni wa mulungu wodzozeka wake wa mulungu mmene alili. Ngati mfundo zonse za mmene Yesu Kristu alili zitafotokozeredwa ndi kutsindikidwa bwino. Monga mwa Hebrew mmene akufotokozerapo. Ndi pamene tingathe kumva kuna kuti ntchito yonse imene iye anayigwira ya chipulumutso cha anthu ake. Pofuna kupulumutsa kuti akhale ndi moyo wosati. Anayichita mwapamwamba. Manso, maonekedwe ake amalemba akuoneka kukongola. Osakhala mmene tingathe kumvera ife tikuganizira iyi. Manga mmene anthu ambiri amaganizira.
This is where the dividing comes, because there are many that would stand up and say, amen, yes, Christ is God. He is God's prophet. But then they go on to preach that what we need to do then is to follow him, follow his word, follow his example. That's what they preach. And yet, that's not salvation. Salvation is in who he is as God's prophet. Yes, but it's in salvation's in who he is as God's priest. That without the shedding of blood, there is no remission of sins.
Timenekera kuti ifeyo tiyesetse tizimtsatira tizitsatira maikhalidwe ake tizitsatira moyo wake wa iye tizitsatira iye kuti tikakhale kufanana ndi iye ndimene anthu amaganizo achipembedzo cha umunthu
If you do like I like to do, I have this written in the margin of my Bible next to verse 2 is God's prophet, verse 3, God's priest. But then notice at the end of verse 3, it says, when it says he had by himself purged our sins, what? Sat down on the right hand of the majesty on high. What's that? God's king. He's ruling and reigning. It's not waiting to rule and reign. He didn't die so that hopefully some will believe on him and then he'll have some people to rule over. No, he rules and reigns now. In fact, he's seated there ever to intercede on behalf of everyone that God the Father gave him so that not one is lost.
Yes. Verse 2, I want to go to Christ with a prophet in the Menel Wamuru. Verse 3, one says the Wamuru was over. I mean, I can say that the prophet, while of Lamau, Bamal of Lamau, with a one to Age, I mean, a fuller, who they are found the Mau, Nampu, Verse 3, Monga was saying, I mean, another Beregera Chimo, Lamut watching over Jenny Bronze. But yeah, I mean, I didn't pump Sonse. So, what a warm, I mean, I thought Adam. Pata iye kutiyaka akawa fele, duwa kumbu kutama ifangia panta. Ndiyezi mene iye anajita, panika jimene jita mkukuta, panika jimene jita mkukanika. Ada wendi tajiri tonse, pantu onse, amina adada na mpata iye, kutiyaka taba tukula pansi, ada fele amenewe, duwa kumbu kutama amenewe, nima ada wendi tajiri mene.
I'm so thankful that as God's preacher, I don't have to worry about results. I remember the day when I was sent out by different congregations, and I felt like I always had to be reporting back, send a report back as to how many conversions, how many baptisms, how many people attended. We had a little board up on the wall, counting heads, counting men, counting women, counting children, counting offerings, all those things that is nothing but works religion. It is such a freedom to be able to, by God's grace, stand up each week as God gives opportunity and do nothing but exalt the Lord Jesus Christ as God's prophet, priest, and king, and he'll take care of his work. That's it. We point sinners to the Lord Jesus Christ alone, the crucified, the risen one, the reigning one, the one in whose hands are all flesh, that he give eternal life to as many as the Father has given him, period. So I don't complain when there may be few that to whom I'm preaching. If there's one sheep among them, I'm thankful.
When it says, I will not be zero to Menevo, I remember Timangati, Nangamabatiza, Nangati, Nanganyashina Matangati, Nanganat, Amuna Monangati, Nangasobele, as a grand daddy, no more so lovely religion, men die, King and Divine Marisadilla, to the good one in Isa would impin with the Kamakumisa Maripota and Menevo, who might have one of them to Grand Shino Madongo Solo, in Medina Matsu wife. Kumazo, says Menezo, Ina in Shidoya, Zimbezo Zawantu, Nishido Zabutubi. Figure that simply meant that one of them would so that would be Nariota and Washington Belemagina, Spelly, Imene Christo, Anna Ifera, Cinema Diam Tima, the Caliber Mon. The Caliber and Tulagina Palomo, you could end half yours to Tulagina. From a Galago Mozi, Kamene, I impose a Yamuru, in a way, Miga way for your Mozi. Gogwana, Mene, Luciana Gulavit. Bila kalendi kumaganiza zoda kula mwakuti, ata balizika mwakuti, anuwojimuka waseo, ndi kumapanga chimembezo le, chimembezo chani shito kati chimenezo. Ndima, yambika, tifuwa yunakuti, ndinapeza mpumulo, mwa Kristu Yesu. amene wandipatsa ntchito yauri ndikhoza kutumikira iye amene Kristu anafuna kuti apulumutse ndi kumufera.
I recently had a conversation with a preacher that professes to preach and believe what I preach, and in talking with him, he mentioned that they'd had a good day of worship. And I said, well, what made it better today than any other day? And he said, we had a good crowd in attendance. And I said, oh, really? So that's what makes it a good day? And he said, well, it sure is encouraging when you get more people out to hear you. He said, in fact, we had 44 in attendance. And I said, 44? How on earth did you know there were 44? And he said, well, when I'm preaching and I'm having them look up scripture, I'm counting. And I thought to myself, how on earth, what if the Lord had only brought one? Would we preach any differently to that one that the Lord brought? Would we preach any differently with less enthusiasm? It's not about how many are in attendance or how many hear. It's glorifying God, the Father. He delights in hearing His Son. And even if nobody was there, what about your own heart? Do you rejoice in this one that God has anointed as prophet, priest, and king? If He's been revealed in you, that's a grace. That's a mercy. Our time's getting away, but come back to Acts 3, because I want to show you even here in Peter's message. And this is the unity of Scripture. What one writer writes in Hebrews, what Paul declares in 1 Corinthians 2, what we see here of Peter, it's the same thing. These men that God raised up, just like today, any of us, if God has raised us up, we're exalting the Christ, that means the anointed one, as prophet, priest, and king.
Yeah. Masofia Paulo, mene lembira kubugula tulija la Korinto lija, wansa antamene wawa, di iwo nditu amene mulungu, uchimozi mozi soka nifeo, gali mulungu wa nituza gali mada zisa antamene wa, wanipata ishiwe imozi, yumene ndukale megeza, nikukweza, Kristu wazo zedwa, amene ali neneri wazo zedwa, amene ali wansembe wazo zedwa, amene ali mfumu wazo zedwa. Wadipata chilo yofana na nde anhamene wa achina petu lota zao. Chilo yamene yutawa nina yonjo fana na chimozi mozi. Yoga mkweza ndi umla ligira amene yu Yesu Kristu.
Here in verse 22, and if you want to do the same thing in the margin, you can write the word God's prophet. For Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brother. There it is. He's God's word. He's the word of God. If there's anything to be heard or said, it'll be through him.
Verse 22,
But do you see how verse 22 begins with the word for? That's a conclusion. Why is it that we should believe on Christ? Why is it that we should hear him? Well, he is God's prophet. We need not doubt how it is that God saves sinners. We listen to and we hear God's prophet. It's not a man. It's the God man. It's Christ, the Christ. The two times when Christ was on earth that God the Father caused his voice to be heard, it was the same message. He said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." That's the anointed one. Hear him. See, God the Father is not saying something different than even what he raised up Moses to say. When he said that voice was heard and he said, hear him, he was confirming that this was that one of whom Moses spoke. Because the same Spirit of Christ that caused Moses to write and declare what he declared, that same Spirit was in Christ, declaring himself to be that one. That's why when the Pharisees were saying this to Christ, that they had Moses as their authority, what did Christ say? If you believe Moses, you'd believe me. For he spoke of me. I am that one. There's no difference between the law and the gospel. The law foretold the one who would come and fulfill it. The gospel declares that he has come and he has fulfilled all things. But what I want you to see here, as I said previously, he's prophet, priest, and king. Peter, in verse 18, had already set him forth as the priest, God's priest, because he said, those things which God before had showed by the mouth of all his prophets, what? That Christ should suffer, he has so fulfilled. So there in the margin, you can put God's priest. He's not only the mediator, he's the sacrifice to God's satisfaction. You ever wonder why we don't worship God like many in religion do, where they come through a man that's dressed up like a priest, and why it is we don't offer any kind of sacrifices anymore? Well, it's because verse 18 It says there, he hath so fulfilled. Fulfilled means every jot and tittle, everything concerning Christ, he fulfilled in his coming, doing, and dying. He's God's mediator, God's priest. He's the altar. He's the sacrifice. He's everything.
Yeah.
He said, well, where is he set forth as God's king? Well, verse 21, whom the heaven must receive. When he ascended, he sat down, as we saw in Hebrews, the right hand of the majesty on high. That's the place of honor. He rules and reigns now. And he will, whom heaven must receive until the times of the of restitution of all things. We talk about the restitution of all things. It's talking about when that last one for whom he paid the debt is brought into the kingdom, then he'll come again. You ask yourself why it is that the Lord Jesus Christ has not yet come again. The only answer I can tell you is that it's because there must yet be one of his sheep for whom he paid the debt that is not yet brought into the fold. Because the scriptures say when that happens, when that occurs, then there's no more need for Christ to wait. He'll come again to receive unto himself everyone the Father's given.
This
is where many misinterpret scripture. If you look in, this will be my final verse in 2 Peter chapter 3. This is the same Peter that is preaching here in Acts that declares this over in 2 Peter 3:9. You've heard men preach this. Yeah, you hear men preach that. They say, well, God's not willing that any should perish. So that's why Christ hasn't come back yet. Well, guess what? Every time a baby's born in the world, if God has to wait for that one to give him an opportunity to repent, that's how men preach it, then Christ will never come again. What they ignore is the first part of that verse where it says, is long-suffering to usward. He's talking about a specific people for whom God is long-suffering. And if you go back to the very first chapter of Peter, 1 Peter, he's talking about those that are the elect of God. He's long-suffering for their sake, And when it says not willing that any should perish, it's any of us. He's not willing to lose one that he's purposed to save, not one for whom Christ died. But when that last, and when it says, but that all, you see, it's not all, but all of us, collectively, everyone for whom he paid the debt, the key is us word. That's not everybody. He's writing to those that are the Lord's. And he's not willing that any of us should perish, but that all of us, all of his redeemed ones, all that the Father gave him, should come to repentance. In other words, he brings them to repentance. That's why Peter said back in Acts 3 and verse 23, it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. There are a bunch of people gathered in the name of Jesus, even among the people, and yet have never heard him. They've heard of him, but notice, will not hear that prophet. How does one hear? God gives them ears to hear. But unless they hear him, they will be destroyed from among the people. That's like the chaff being sifted away from the wheat. The Lord will separate out his people. Those that he has purposed to hear will hear, but the rest will be condemned. Such is his glory. If you've ever been in the presence of a person who's blind or who's deaf, they're not straining to see because they're blind. They're not straining to hear because they're deaf. But anybody with sight or anybody with hearing, when you stand up to speak, they're attentive because they've been given eyes to see and they've been given ears to hear. That's the only reason any of us hear Christ. We've been given eyes to see and ears to hear. So don't be surprised when others are not eager to hear of him. It's because they've not been given that sight or those ears. There's no more precious gift than that the Lord could give, and he does, to those that he sent Christ to redeem. It's the eyes to see and the ears to hear.
maso mukamine alibe magufu bakre akamakhala mukamine samba akamakhala mukamine saona sama imbekezela kuti uone mutamuza kuti kubera chine chake amaimbekezela kuona chifasa mawo kaminaso kuti palikhani ine kene kubeka kuti abere samba singamaimbekezela kuti afuna ambe kuchita chichose chifasa mawo munthu amene amaimbekezela kuona ndipo amakhala wokonzeka kuti aone ndi munthu amene aliti maso chifana matsula maso kuti aone chimene amaimbekezela kumva ndipo chimene chifuna chichitike ndi munthu amene ali mmagulu akumva chifana matsula magulu akumva ndiosadabwiritsa kuti pali anthu ambiri pa dziko lapansi amene sakuyembekezera kumva chilichonse chifukwa sadapatsidwa kumva zakuthenga kwabwino ndi osamba sakuyembekezera kuona chilichonse chifukwa sadapatsidwa maso kuti akhoza kuona kuti akhoza kuona zinthu zakufuma mulungu koma kwa iwo amene kudapatsidwa kwa iwo kumva kudapatsidwa kwa iwo kuona ali ndi chinthu choyembekezera kuti aone ali ndi chinthu choyembekezera kuti amve zimene afunira kuti mzimu chifukwa iwo ali kuthekera kwa kumva.
Well, we'll stop there for now. Lord willing, pick up with that next time.
The God bless you. And we now turn to close the service this evening by singing a song. We are going to sing a song number 36.
We na di bonda ife bwezira tundiye. Adi kuna
adi kuna
kuna ife.
Inde ta wiso se
Ibondalo
Ibondalo
Inuncha
geji Jaji
kuru Ibondalo
Ibondalo Jaji Ganima bale yaku anana jiperate
Koma Yesu
Koma Yesu malo matu anabashi
Jigodano
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 Jigodano Jaji guru
Ananyosa
Ananyosa Pasifa
Pano
Wezi na Ochima Uleme Uleme Lelo
Alibona
Ibona
Shikodano,
Shikodano, Chake, Chashiku, Shikodano, Chake, Chashiku, Tenchi, Wela kopa mana, Devu musa usa ne wabezi, Koma wezi la tuyenza, Aki
Costly, free, and knows no end. They who wants his kindness prove, find it everlasting love. Could or would have shed his blood, Christ the Savior, died to have us reconciled in him to God. This was boundless love indeed. Jesus is a friend in need. Friend of sinners was his name, now above all glory raised. He rejoices in the same. Still he calls them brethren, friends, and to all their wants, and to all their wants attends. What he daily bears from us. Yet this glorious friend and brother loves us though for good we render ill, he counts us brethren still. Teach us, O Lord, at length to love. We alas forget too often what a friend we have above, but when home our souls are abroad, we will love thee as we ought. We close this service of singing that song, which we all have been blessed of this day. And we come to the end of our international service today, which we're looking at chapter 3, verses 22 to 26. Today we're dealing with the topic called Christ our Prophet. We have seen three different offices of our Lord Jesus Christ as anointed prophet, as anointed priest, and as anointed king. What a blessing to be under the feet of Christ this afternoon, to be on the table, to eat a bread that comes from heaven. We have come to the end. Let now humbly ask God again to close the service with a word of prayer. May God bless you, brother, again.
Let's look to the Lord. Gracious Father, I thank you for this opportunity to meet together with each one that you have gathered. We may not be all in the same place together at this point, but we all are before your throne of grace. And I pray that you would take this word that we've heard, but cause us to truly hear of him who is the word, your Son, the Lord Jesus Christ, and whom you have anointed as prophet to speak to us of your glories as priest, that he might intercede on behalf of such sinners as we are by laying down his life to pay our sin debt, but also as king, the one who rules and reigns, and by his sovereign power does draw sinners, wretched sinners as we are, to yourself, that we might be indeed called your children. I'm thankful that the work of salvation from beginning to end is His work. It's your work through Him, Father, Son, and Spirit. And for that, we give you the glory. I commend each one to you, knowing that you will bring home to each heart your word as you see fit. It never returns to you void. I pray for Brother James and the others there as they minister the word in Malawi, that you would strengthen each one by your grace and grant wisdom to exalt him who is your wisdom. I pray for myself here, knowing my own weakness and fallibleness. And yet, Lord, you're pleased to take such vessels of clay and open our mouths and cause us to speak forth the glories of Christ. And I pray that you would be with me in preparation here throughout this day. We commend each one to you, pray for your blessing, and look forward to next week when we can gather once again. And we give you all the praise, honor, and glory in our dear Savior's name. Amen.